Bonfaye acti des jeunes yeter hetenare sukabe kala chakita yontere hande alan tati lew zabe hitana here 2021 wonan yo gab yalla fadu hala Ousmane Niall Boul e Mamadou Sama Seku jam nyalde sumbe haare ko jom
wala jam sembe seku da sida be
wa so ala
e korlode
e chelu jote
billahi
ba bismillah ko jonda mi le mbassu hande na
sembe seku kabaru di kala hala urtingol lekol hitande 2020-2021 ko hani wadde taratari joy lew janvier ndu kabaru tariki en jaran kenya ba halde hala mayo no dir tengo flevu falme en timiran kabaru di haro jalde
hare ko jom wari halim biyerne fuddode biyerne yewtere mende biyerne uditingol ekol hitande 2021 sartande nay lewru janvier hitande 2021 biyanta bantama yaade taratare joy lewru janvier hitande 2021 wonande kambe lamankobe jande be
non jati sembe sego sini sukabe lekol be kultivide analani ndi teddi nan dabereji biyaade ana denta himbe nyaw corona virus o hedde sarabe kanyin kay ana kuli be darta jati lam o nabadun taggal seda
men kambe ardibe jangdirde kultivide biyan dabereji piyama bangal uti gol classe uji di bangal nyakurna virus do ben waltini hakilaji e mbiyan jamare de dum won min magam en der o yewtere ko haban en suri ibrahim mayga
futi tigol école hitane 2020-2021 ana wada wattu do nyaw corona virus o wondi hedde sembele leedini sukabe jangobe yogabe ka holiti wiide e be landini futi tidde jande
non pouvoir se lenti ko amen me heban sembe habde nyaw corona virus o katedna sare pamadi sabe nyaw corona virus o le 9 janvier me pamadi takke me wada kine amen kany men lo tan djout amen sabunde ka e gel
so dum bettike kulol ka ana wawi yede gite sarab sukab jangobe kedo den abibatu sidibe sara suka jango
akadanya
mandu yalla sukab amen be ana heba yade lekul nga meda huli nyaw on sunin lam ana wawi bantunde pamde ekol on joni wena amen sanne
djanyo kustebe
chudi lekul yogabe ka holiti wida won dabereji dibi bami fewde fuditi gol jande hitane hikka madame kone abibatu kone proviseur lycée ba am jallo
wakkat joni jo ana tidi jande wade men jogi kaaki e chaamude lotirede juude ngami de mila mere wa hokkude jangol likkol goto fu maski mudun sunu hore be walli amen
harika jo wore en bianna hitande 2020 tidani sanne sukabe leedi mali bianna hitande here nderu 2021 ko domi ko na heewi
non jati sembe seku sukabe ana darda e lamu fi da bereji yalla na keba golle yalla na baa daranaade ko e mubben
be biidu yo buri fufu ben lamu ko be watna hakkilo jamaare de bangal nyaw covid 19 fekay ndu wayde ndena wule leddi ketanna ko wani en Maryam Kamba Keita
lam gobe leddi ana han tinnaade yalla deejere ana wada lamu ana haani immaade tewtina sugaben golleji haaja leddi waylto kan e jam hebe
la paix tout
haraka jongare kala mbido yambere 31 wi dun hala chofe ma dun ko nande mun en na hono
nan jate sembe segu ka hitane kande sottobe chofe quality wi de lumo welay sanne de do bom ko do
o holti be yo batte men nyak covid ne wobbe dun no holti yo batte wayde kebe nenno kedan no ko ben en Dramane Mahman Mayga
pamago anati sanne hikka rawne ana samti non setan kun godi hewi hikka sanne sabe nyaw coronavirus ondu ana mudun hikka ke kitara wadi sanne chofe den da sanne de calcium wala djumu jamaa
Ousmane Niall Boul sanani mbien yambere takita hitande a widun soifa pitar nden no hikadun mbien hadagul mudo wonande lam ko betawade fufu jamara de hinike mbien dido pitar ngaji di
non jati sini yogabe quality wide don sukabe yo sabe ana kursini ana edum wela dum ben tan yogo du quality wide edum torra dum sanne don du ko pitar ngaji di anni ko Dramane Mahman Mayga hebine do faccitango Ali Cissé cité sidibe
sukabe fahi le leedi malindi hono layde sella yambin hitande here e petar ngaji fayso edu hada si petariji ana heewi hande sukabe ko yidi ko ana serti do majjum
police wala won petari entrete de police kan e jakka di ana jogi nyairi sanne du sabi so min jiddi min yidi petari fakete di dowdi di sa felli dum ana wada e ko sanne homo fu antan a felli petar berma seton a antan a wadi fijirde 31
so ko heewi sukabe fu ana huba petar won kolitibe wide petar o soifa mudo ana tordabe puri fu wakati mo leedi mali ngori le rafi de nago
mi dak petar ni sanne sabdi in torla jamaa mi acci fele petari ana fota dubi hanne sabdena koy ko majji on wala ko muddi nukkuta wonde hanne o leedni deegere wala suni acci fele petari yimbe bombe ana wa nadde fella marfaaji ta jamaa andene tekna sur ba mo fu konko
mi ci to den wiide horebe leendi hadi hubugol petar ngaydi sabbi ti dalla bangal rafi denagu gondo le leendi o
usman nyal buli 31 jabbi ke ka fa hande sofa petara nanade
ay sembe sey ko tawan yambere 31 woni jabaaki fa joni na petar nga kiddi ton woni ko be nawtorto fa joni
be marata dum ko sonne bonna difugo
non non
tagre herega jom war fande bangal yambere be 31 december ne proto civil holti bide be ngadi imadraji chapani jegom e jegom le ngalure bomako hakke yimbe la chapani jegom e jondun gum bammube goto ka heddike hen
non jaar sembe seko di kabaru jiwri en to horebe gollerde protection civil
en jottima Ousmane Niall Boule wattu tariki meden nedo yontere mbiyan e jahanna to mayo faleme les raisons kaye
non jaar sembe seko faleme be collectivité yodum markare mayo pamoro aslu mayo go anale chaal futa jalon le leydi guiné ngo jabboro le mali
non tigi so nyaali buli ka non titande fufu falemi an wondi bonude batte jogola bibe adama non ko metti sanne kambe amri en cercle kenyaba
kede na seku sisogo amri kenyaba
inde falame kongol markabe falame hore aslu mudun guiné woni no famirte hakone leydi senegal e leydi mali ana jungo nyam leydi senegal ana jungo nano falame timode mudun mayo senegal wonto gondo leful hakone senegal e mali falame yimbe be jaat won puddube bonnude dum yimbe nawtortobe mayo ngo woni bonnube dum
njehen jonga yetro meden semetchaldi Ousmane Niall Boule harake jom waré ben bangal éliminatoire deuxième tour retour Ligue des Champions du Maroc tourne le ben 7 malien Bamako an hani memondirde ñande alal bare jogom le janvier club Ligue du Maroc Wydad Athletic Club
sembe segu non jaati ale den stade malien hawino Maroc be 1-0 do stade de 26 mars do
ben jub e kawi ma dum se kebi match nil fuf ana nafa sande kambe stade malien ben ele odo phase de poule Ligue des Champions africain tiagal leedi ndi e meman hala championnat leedi tubakobe den no wonko jogada min to bango classement ngay tama
non jaade sembe segu balde sappo e jeegom pide to premier league do liverpool wonno hore ana jogi tobbe chapande tati e tati jukin manchester united tato bo leicester an jogi tobbe nogay e jenay balde sappo e jeegom pide espagne atletico madrid woni on ardi do e hitande 2022 ana jogi tobbe chapande tati e joy real madrid woni do chapande tati real sociedad tato bo nogay e jenay bundesliga a fad hitane 2020 timude balde sappo e tati pia bayer minik wonno hore tobbe chapande tati bayer leverkusen dire bo nogay e jetti rb leipzig kany won tata kany den tobbe goto jogi sembe se ko mi la tirani kabaru
non tigi tiagol jogi
sakira be tobe on kebi famu do kadde di kabaru ji ka andon di fodo mba hebe do www.studiotamani.org do baydu nodude do numero viamo chapande tati e jetti tati nogay e go kedde hedade do sedda yewtere tous o grande waran jukinende wassalamu